We agare, tuwaka jokuze, kane agare, labayona nginkuze. We agare, tuwaka jokuze, kane agare, labayona nginkuze. Nari muto, nziju kila kaserako, ebintwe byaliwo banange byanyumanga. Wazanyanga chi, wazanyiranga wa, wazanyanga utya, byonna byonna twejjukanya. Empale z'oluguwa, obugoye bw'ebitundu, byonna ebyo twasula, kubanga twakula, bannaffe bwe twalinga. Tetukyalabako anti ziwambaza mulamu bwe bweyagale tuwaka jokuze kane yagale labayona nginkuze bweyagale tuwaka jokuze kane yagale labayona nginkuze bweyagalangako nobulamu bulye tobukekereza nini wencha mutima werumya biki gwatagenda nabwo lyakukulina teryakukugira n'abazadde banje yote tulabako olumbe lwabatwala kyanaku namirembe wange yagula muto singate yagenda chanaku weyagale tuwaka jokuze kane yagale labayona nginkuze weyagale tuwaka jokuze kane yagale labayona nginkuze nari muto nzijukira kaserako ebintu ebyaliwo banange byanyumanga wazanyanga chi, wazanyiranga wa, wazanyanga utya, byonna byonna twejjukanya. Kati okuzo sanye weyagale, weyagale, fenna tweyagale. Malamu gy'ovudde, ebingi by'osanze, nange byensanze. Weyagale, tuwaka jokuze. Kane agale, labayona nginkuze, weyagale, tuwaka jokuze.